It's your boy Money, you know. Hey, hey.
Yeah.
Pull up and you leave for me rolling, rolling. Come as Jacob say, I be rolling, rolling. My money not okay without you knowing. Cloud in the air cause I'm blowing. Me seeing the deep just flowing. If you wanna keep, keep going. If you wanna zip, zip orange. Niggas out here sip porridge. Na kwenda malona yo cargo. Malimbizo yenye kula dago. Lakini mzini kila kitu gado. Kiamba pike kazi upate double. Lines on the gira on my body. Motu fuendago sita gago. Game kwangu ka avocado. Skuza aspeta hey Ricardo. Checking a galusa two status. Kila fuhenda cho gara status. Kiza mbaya na kuhenda kakai. Sikuwa baya lakini respect is muhimu kila kona gara practice. General malo dog can catch us. When we pulling up scene no disaster. Get the breed freezing up car mini buster. MJ sprayed on me like a raster. Fiza faria for a dog on bola faster. Manzo manda kujoga here duster. Kwanza ushuhuda here pasta. Kiza manya kumbe when he master. Levels is a panda chilling with my caster. Check your man, check your man, fuga rasta. I just don't risk a kutu chapa. Kauna penda rasta basi fuga rasta. Mimi si talking to Robbie, the Robbie starry na osha ka Dobby, Dobby. The kazi si fanyi ki shorty, shorty. The bigger where I live a Cody, Cody. The poor again be the hoodie, the hoodie. Assalamu alaikum Modi,
Modi.
Basicha ni Rudy Roddy,
Roddy.
Basicha ni Rudy Roddy. Yes, bana.
Geek it with my crew.
Yes, bana.
Everything we do is true.
Yes, bana.
Kama soka shaku toka through.
Yes, bana.
Tell me now what you gonna do.
Yes, bana.
What you thought is bad turn to good.
Yes, bana.
Catch only thing from you.
Yes, bana.
Now I'ma speed for you.
Yes, bana, jiji litahama. Miisha tokea basi wengi watazama. Kama wataka pombe basi wacha kupetama. Ukishika chunga jozu sijezama. Na wika sionge kujulikana. Toto mzuri pointika Juliana. Sijafika fast ni slow sana. Toa wanapenda jinsi dogo na vochana. Mtoto akofiti ka Rihanna. Bado you blow marijuana. Mi sizifanya kajana. Cause leo wezi kuwa jana. My boys from Zawa wasichana. Bani pate kwenye booth ni kichana. Magondi wa style wana sanya. Neza rap teke teke kama nganya. Kama huna mama basuliza nyanya. R.I.P. ya tuma mama. Bado changa cheda tu kama chama. Ndoto bado kwenye kichwa kama zama. Kama nyota niko high sizi zama. Kila napo ncheki tu wana stama. Niga bado mi sije kwama. Meli ya mapenzi isha zama. Swahili ka istikama. Mimi nani kama Yesu walikana. Mnan beba kasi ja julikana. Achampate fast then mtasanya. Kama panya, wezi juwa kile neza kufanya. Afadhali tafta kaze kufanya. Ukija rap game na mi basi kusanya. Bogi yako chunga yeza kukana. Mi ufonga true kama sija tukana. Niko tight tu utadhani trukana. Kama truck ali tu sem. Yes bana.